TeamSafi.com.
Kipenzi su, nakurusu, unikamate, kama afande na Zuchu, mahabusu, unipereke. Kipenzi su, nakurusu, unikamate, kama afande na Zuchu, mahabusu, unipereke. Nikupereke wapi uenjoy, penzi we, nikupereke wapi ufulai, niambi we. Au pende mpaka kwa wazazi mimi na wewe na tudanga sendo aso jua wajue penzi lisiwe siri tena kila mtu atambue mapenzi ya sinema muda wake uishie unikapenda tena 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 sera kapenda tena 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 natamani tufunge ndoa mimi na wewe achana nao wanopiga kelele wapoto kupa maneno wapoto kupa usushi wakunisema mivibaya we achana nao usiwafatishe habari zao usiwasikilize mina kupenda wewe moyo wangu sumize
sikiliza hiyo kipenzi su nakuru unikamate kama afande na Zuchu mahabusu unipeleke kipenzi su nakurusu unikamate kama afande na Zuchu mahabusu unipeleke mchumba wangu nakomba nikueleze ewe moyo ninapofika nawe mbona nikwambie Weza kwana kupenda Nataka tutoke mimi na wewe Tulele njina dina Usinigizie Chafu wata tenda Kwenye dibwi la mapenzi na zama Nani hata nokoa mimi Ona
Nikupeleke
Wapi winjoy Benziwe Nikupeleke hapu furai Nyambi Au tena paka kwa wazazi mimi na wewe
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DaChimSafi.com.